time when I was moving down the street, playing some old land so yet. So first, having had to eat, having had to drink, so now I'm moving the hunger. Having had to eat and having had to drink, thinking that I'll never be old. As I was a moving, I made a little boy. Told my girl, I said, never be worried. There is a man, I'm good for you. I never live alone, can never live to suffer anymore. Really, call his name. He's all that for you, he's all right to help you. Never leave a man alone, can never leave you, can never leave at all. For his kids, that drives away. For his got the life, and you'll be the same. He's the glory.
Kwa sababu ni Mungu mmoja atupatia maisha usiku na mchana tuombe jina yake. Wandugu zetu wakufa tuwe wa madini kufuata madini zao, wengine wanakufa jua kwa kufuata mambo za wachawi. Tufanye nini tena? Tufanye mtichukoni, tuombe Mungu mmoja atatusaidia. Hii ni dunia yetu, watoto bwana kitu tunafuata madini zao, wengine wanakufa jua kwa kufuata. Sisi tunajue jua mambo zao.